nyota ile ya mapema, jua lijazama na ushachomoza. Nikuite mwezi unang'ara sana, hata kiza kikitanda bado nakuona. Penzi lako tamu kama asali, baby kila kitu chako kwangu mali. Penzi lako tamu kama asali, kila unachofanya baby nakubali. Nakuona kama kama malaika, kila jina zuri nataka kukuita. Natazama mbali naona tuko pale, miaka mingi mbele nipo na wewe. Mpenzi wangu nakupenda sana, ay, ay, ay. Kitu nataka nipende nawe mama, ay, ay, ay.
Mpenzi wangu nakupenda sana,
ay, ay, ay.
Kitu nataka nipende. Baby, oh, baby, keep burning the fire. Baby, you're my one desire. Baby, handsome, baby, you're so high. Baby, 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 don't stop. Baby, 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 love you non-stop. Penzi lako moyoni laniunguza, peke yangu siwezi kupoza. Moyo, moyo.
Penzi lako tamu kama asali, kila unachofanya baby nakubali.
Mpenzi wangu nakupenda sana,
ay, ay, ay.
Kitu nataka nipende nawe baba,
ay, ay, ay. Mpenzi wangu nakupenda sana, ay, ay, ay. Kitu nataka nipende nawe mama, ay, ay, ay.
Mpenzi wangu nakupenda sana, kitu nataka nipende nawe mama.
Sana.